The cerebral under seas and mountains. Mental hyper running in the season sequel. Give me the microphone, I wanna check your minds. Target the records as Axi Production. Put your hand in the air, Remy sing say. Remy say, put your hand in the air, say. Metamatic bound to serve. Look all over your muscle, pull a selector. We me go for them, wait. Rachun, jirika, wait. Rachun, zarawa. Na yekwe, rachun, vuruga. Katika nkula, gai pani zangin tiziri wakuru. Rachun, jirika, wait. Rachun, zarawa. Na yekwe, rachun, vuruga. Katika nkono, misiki wa mimi, kono wakuru. Nazino vuru, njibagamba na yava mudiro. Jempitira bagere sambu, ninga mudiro. Evi gambo vye ni namba, wera mukiro kira. Vamuruga, kasa nye wange, yuka vera katiro. Meta da pulunga papana, sagala antaru. Ni yedogo mubude wechiro amanyi gini na barapa mbatu alambiro to wakana hanti manyiga katilalo kwe luachon jirika kwe luachon zarawa na yekwe luachon vuruga katika mkula gaipane zange ntiziri wakuru luachon jirika kwe luachon zarawa na yekwe luachon vuruga katika mkone misiki wame mikono wakuru katoba tuara no kuwera katiche tulinga tukuwaluga nebaseka mbubi chipuli na imba tuvalumbi Mbu aja weki dandali katichiri chicha Redis Nza singa guwa singa katifena tu singa Jawe zarawo tonzara wapena tu machinga Luga simu bifinga tusobola kustopinga Wakana kusemu moga muluga muruja zempanga Gwe Luachun jirika Gwe Luachun zarawa Na yekwe Luachun vuruga katika nkula Gaipane zange ntiziri wakuru Luachun jirika Gwe Luachun zarawa Na yekwe Luachun vuruga katika nkone misingi wame
Reme singi seba pani mwebali chimukolo kumpagira Yada badangina bamu baba zalawa Haba mpagire mikono jamujiri wasicheva Kanji ya nyofu nebi pyanze vyembawa Mr. DJ Webali simanyi gundi chakuwa Power play to my song mbuzo funirawa Every day night and day Monday Abu Saturday to San Yuke to digide Acho lale lulu wede Gwe Luacho njirika Gwe Luacho zarawa Na yekwe Luacho vuruga katika mkula Gaipani zange ntiziri wakuru Luacho njirika Gwe Luacho zarawa Na yekwe, luacho, vuruga katika mkongo na muziki wa maasho Tisariru under seas and mountains Menta hyper running in the season sequel Jimmy the microphone, I wanna check your minds Target the records, as Axi Production Put your hand in the air, Remy sing say Remy say, put your hand in the air, say Metamatic bones to serve local abaya Anemulous, eno hit, MB